Alegría. MS Music. Hitaji la moyo wangu Mungu kanipatia. Minaongeza mindeko, cheko, nyama kujisevia. Amani furaha yangu Mola kanijalia. Nimefunzwa kupenda, wabaya kwenda, wambea mtaumia. Oh, my honey, vita vitani, au nakuita njoo, njoo darling, I know you know, tamu yako sukari. Oh, nakuita njoo, njoo darling, I know you know, tamu yako sukari.
Sisikie wanayosema pungwani,
pungwani.
Nikikosa nihurumie, ndiyo mapenzi jamani,
jamani.
Hai mama, hai mupenzi,
hai mupenzi,
unishike kushike tushikiliane. Spidi kipanga na chumbani nganganga, yani taratibu tukijenge kiwanja mama. Nina kuita njo, njoo dale, I know you know, tamu yako sukari. Oh, nakuita njo, njoo dale, I know you know, tamu yako sukari. Nyota zetu na zingare milele.
Baby twende sare sare mina wewe. Nyota zetu na zingare milele.